it's called.
Moko a tout compris.
Moko.
Nam kasubui senata bukshinda la chaku kila sijui. Bora tapa kulala chumbani matanda bui mendo amefanya utawala na mjomba panya ele riziki yake hasara kwacha kwacha na kwenda na kwenda sijakubali kudanya iko my zambi na ndoto zalinacha sijapenda sijapenda aliyekupa kigonde miatani pakumbe nipate ntoke patupu siku nzima ni ambulie buku Usiniulize naishije mjini Niokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo Baba baba zitikie dua zetu waje pate magari 687 tuwae Gucci Fendi na mi Prada we acha kumwela Mungu habagui anawapa hadi gedere wewe ela chaela kugara wata kuheshimu mbele nipate ntoke patupu eti siku nzima ni ambulie buku Usiniulize naishije mjini Niokote machupa niuze siso Hata kidanga jamani acheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Mikono juu, mikono juu, mikono juu Wapambanaji mikono juu, mikono juu, mikono juu Sasa usimcheke alo shindi ya chunga
Aliekula kala
Wewa biriani shibe ile ile
Aliekula kala
Marage robo gali kilo kumi
Aliekula kala
Atikula pizza baga shibe ile ile
Aliekula kala
Mama aliekula kala
Aliekula kala
ah,